akajikale mirundi kiwera atende mabeba kusibwali buli wali onkatange kirasi twakimaje onkatange kitatika buli lwadda wakobera ng'omulwadde munnange nkwekubekotowuna kulipayo nosiriko obutanyiga olwo munno okulira nti esanze kwembanga ndinake nkusobye nnyo taata yatuulira ekisingako okola ebyo ekyo kisinga lwankubisa obubonero obusungu n'obuleka ku mwoyo awo obanga okutwamala ebiseera nze nangaga obuzaabuza njegeera tukanyekulwa amaka amalungi kisinga munnanga okwekola ebyo jjukira nnyo eby'embeera eyasooka lwaki munnanga okoye bwotyo wakoleso byokutalindaga kusooka wesanga kati nalibadde manyidde naye engeri gye wasooka omukwano okiusasirowoosa nti jyangu okumanyisa ebitaliwo dda mwami awo saagadde kulimba jjukira nnyo nga tonna bakukyusa awaka wano waddanga bukyali banange neebugaana enfuba okutegeka n'osanganga ebisinga biwedde munebazaanija awakawo gye nkola labaakati ebyo bwenfuma ebifumi kulikayo nti nvuddeyo omukwano n'akabuugumu ne kansi gy'obutama ensi yonna yesimbisa nze maama gy'omusajja wange bwe ndikategeera laba ne bw'ojyosalawo okukyusa ndabye maama naye tukanye kulwa amaka amalungi kisinga munnanga okwekola ebyo jjukira nnyo eby'embeera eyasooka lwaki munnanga nkooye bw'otyo otomanyi mukwano nze gw'olaba nkusomye nnyo ensangi zino obenga olinaaba okwanya obukwanyi bwe weetala n'atamanya ategeera olwo omupya omulaba ng'amalayika bwe weeserejja kubanga obutalifa kodde kwana otubunya obusonda kulika muno tandika okweyombya era onoonyeewo ofunira oluwenda tuyombeko ogenda osule mu kyalo kyova olaba nga nsalawo okusirika ne bw'okola ebyenkana wanesinyeka kyokka nga mulindira omwanyo nga mwana tolaba nze obutatera kweyombya buli kimu kiweerako wekikoma n'omukazi akusibudde alibijja ng'obwafaaniya lyamanye nti kukka naye n'oyo ekimwewaza kirimuka wensambirira onfuulenga ebisooto byo kasitankuula budde kwogenderera kale tukkanye kuwa amaka amalungi eryato munnange ng'oliyuza jjukira nnyo eby'embeera eyasooka lwaki munnange onkooye bw'otyo oyo atalaba nnaku yanseeno bweri okwagala omuntu aliko amaka ge n'ayagala amubuzeeko omwaganya buli kimu naweereza ekiweereze bwe muli wakula otya teebuuza nze omubyawe mwagalira nti naye olwo nannyini ye yansooka nsonga era ne bwe nsiba emikugu tosobola kuvaawo gy'ofumbe ye nga ki ky'onoonya ku wange kano obubwa obwakulema nkwewuunya nkamanyi w'obeera obulungi nandize ne tusulakawo ffembi ne ndyoka nkutegeera obukyala kakiki ky'osimbukako okunjoka oba olina akategeera nkulabula omusajja wange gy'olina mmuvaako n'abaala sinsaba mu nnyambe bw'ekyo omukazi anjoze nnyo naye ekibi nabuwa wabeera Thank you. kuwete wose taba Takiri mbulwa sungari no munyo Na yenga tulina wako kutesa Wanya wapave langa kakukuru Kuno wayarewe basi bakuruki Kalembo yokula za chimpuguza Wanda gambe kiyoboru muyambalako Kuli mkolo nimbanga kuswaza Tewe kubaguri wakankwe unya Siri labanyo date mwakatiwa Soma limu chara wawo munda Chusa genge isa yonji koye Bokusinga wena visibo kubira Nabala vivantua lengo mchamu Songa kuonde leto korejo Kale tukanye kuwa makama runji Eriato mnange gori yuza Jukira nye viendele ya soka Wache mnango koye bojo Mwami tukanye kuwa makama runji Visinga mnango kwe korebio Jukira nye viendele ya soka Wache mnango koye bojo Wayarewe basi bakuruki Kalengo yokura za chikubuza Wataka mbejo volumu ya mbalako Kuli mkolo nimbanga kuswaza Nekwe kubaguri wakankwe unya Zirida bacho date mwakatiwa Somba ni mchala wawo munda Chusa kende isa yonjikoye Okusinga wena visibo kubira Nabara viva kwa lengo mchamo Songa kuonde teto kolejo Kale tukanya kuwa makama runji Chisinga mnango kwe korebio Chukira nyevye mbele ya soka Kwaje mnango koye bodyo Mwami tukanya kuwa makama runji Kiliato mnange goli yuza Chukira nyevye mbele ya soka Kwaje mnango koye bodyo Tukanya kuwa makama runji Chisinga mnango kwe korebio Yeah.